Nearly 2,000 people were reported dead. 600,000 people were displaced, falling down and reduced to beggars.
Jenga inchi, kabila na chuki, za tuvuta chini, amani tupatilini, zigo wa mwiba, ndona pepa mimi kame sito choka nayo, Mkenya daima, nasi mama wima, pamoja tujenge inchi, tukatae, mafisi wachochezi, wavita kambali na zisa. Tusitege mewa bunge wana tupoteza, inafatue pamoja na tujenge Kenya, na kubuka 207 watu waligenya, mapolitician kucheka nasi tuajimada, tribal is in rondijo tumekata, Joe we need a better life and a better future, ukabila weka kando na tujenge nyumba, we are a family. And we need peace.
Amani kwa wingi, furaha kwa wingi. Kenya ni sisi, wewe na mimi kwa pamoja tushikane. Amani kwa wingi, furaha kwa wingi. Kenya ni sisi, wewe na mimi kwa pamoja tushikane.
I'm like, Nakej inspirations grow and explore. Iwe promulgation as features mind the youth will up before. Always busy the idol, need the mchwa devo ana workshop pikichwa. Ukabila ujinga mnapoteza na viongozi wa binafsi na umma. Mnachocho na metafaza lugha mama. Revolution ni waza security, salute community. Nyakati zingine nchi ni muhimu shinda individual seniority. Na live life ni star farm. Na hata kasa state of mind I still need some peace. Nakani maombi ni tadui first if you are down on my knees. Nakemea people za incitement kwa community na bring blessings za enlightenment na future visibility. Imagine hakuna chumbi, sukari na maji. Walai kuna vile tunahitaji majirani. Tunadai kumu forward and that's the truth. Na njia ya mani is the only safe route. Yes.
Amani kwa wingi, furaha kwa wingi. Kenya ni sisi, wewe na mimi kwa pamoja tushikane.
What is the pain of the mind? We are having a mana. People dying, we are crying. My solution is you and me. If we decide to love, then peace shall be.
Haiko kupenda kwangu, nilitumiwa. Sawa. Mimi nalaumu wazee sana, nimesahau kusema hiyo.
Mimi nawaambia vijana, taifa hili la Kenya la wahitaji wao. Leo ni vijana, kesho ni wazazi. Wasijaribu mtu yoyote kujihusisha katika vita ama kutumia na mwanasiasa yoyote.
How to win.